bali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mizi zilezo kuto waka trila vyo renge ukika na bilidepa na machrana watakuchiza mali cheku bali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mizi zilezo kuto waka trila vyo renge ukika na bilidepa na machrana watakuchiza mali
chibibi basi wana njigul hapa kwenye biz na cheza na yo tempo lafu zungusha yo waist na venye umekamu nafanya zina venye umekamu nafanya zina doba ikidunga itatu bamba mbaya ebu zitoke usikate waya ukitu cheki tuko maji mbaya alafu 4-3 tumekamu na ubaya wana ni cheki tukisere nikitingiza kitopa nidite kangu na zingine tukisonga mango ni wele wele dele nimeshinda nikigoza nikona 4-3 na kadem na
ezas kuna cheku pali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mezi zilezo kuto waka trila vyo renge ukika na bilidepa na machrana watakuchiza mali cheku pali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mezi zilezo kuto waka trila vyo renge ukika na bilidepa na machrana watakuchiza mali
anakuza mabani anakuza mabani skizi ya gif na ujinyuri ya naki hapa naona tumabadi madenda kila mahali wala kucheko spocheza utalala
nani how you say mbona mnaketi nataka kuona mkiben wajwa muko na vibes na unplug kikatel na yoko shoto gini bamba misi skili dr. Ben nisha wambia mastingo tunapika na kiten steam zipande juko kubambi wanahamia hizi pande ukisha cheki madrinks na manyenyo kila pande kawe ni mjanja utajorada ni so steam zipande juko kubambi wanahamia hizi pande ukisha cheki madrinks na manyenyo kila pande kawe ni mjanja utajorada ni
cheku pali joku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mizi zilezo kuto waka trila vyo renge ukika na bilidepa na machrana watakuchiza mali cheku pali joku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mizi zilezo kuto waka trila vyo renge ukika na bilidepa na machrana watakuchiza mali